Studio Tamani, Nianga kunafunu ye, bamanankana.
Auniche, Studio Tamani, stugandili laka, au kunafuni, biu kunafuni kumabau olufle ninye. Tomoktu mara konanana, labe onkoni sabatira, wala sabie nal kaseka alibaro uludamine, turupu ulukoni sera kene kankaba. Jama be taji nyine na Bamako ale station konana na owatikelo na nyemogo be wulika jola wala sa kaseka jamana ale labo taji la ni kuna fone nono mina wala wala Mariam Kulibali fe no mjire nego be ale bulo Biennale artistique et culturelle Tobouctou mara kono samba fla ani mugani nduru o koni barobe nundu sini alamsa décembre ko lok le temps ani sheki er damado yani adare liche Tombouctou mara kona nana label labo ulukoni beka sabati mara bolotan ani konoton uluka chebo fana sera kene kankaba aisa tajara
Tombouctou dugu kona na seko andonko biennale o baraw koni ganindo kosobe mawshiro labeni baraw fukata se bismillah baraw ma lakana ko ani chama wore ulukoni besena kulum ni sigelendo akol labeni kama ka fara dugu nyama uka finitigu ani ladala moko bekleno ka ulika jo sabati ya saminye samba fla alini mukani duru biennale ye uka keka nyakosobe inafo samba fla alini mukani saba o biennale kera choko mina moptika ufeino Tombouctou biennale alefana koni blalendo jatigia o mina kona na waseko andonko kulu ulukoni klalendo Tombouctou dugu sigida uni nyoche kabeni baraw tabulo ye ministre nyama general de division Abdoulaye Maiga dayela li baran no nyama ya koni be ali bulu baraw dayela li kofe Tombouctou stade la min nyoko ndaw nye seku andongo kuluni nyoche ulube damne ali farga touré o togola soko nana kabo Tombouctou ne seyni fay ale kasaloli si jotamani togola
Majuma Jawara ale nyoro du sel kawka turpu nyamoye docteur Omar Kone ale bamako kawka turpu nyamoye ni be koni a 70 ara ka foku bismillah la ra konyuma Tombouctou mara konana na uselen dugin kono ko waku koni labenendo ku kaseko ani dongo oira jamala uli aklina munundi seni fayma Musa Malew kan fale bamanankana
Même ce soir, nous on peut jouer.
Alna Damien Nasuna, on l'a béné. Kaira Mali Bela Jelena, Kongana ou Bebo Nyoro, Nanani, Nyoro Shifiouye, Ubunu, Sekonu, Damaira Ira Maula, Mbedoua Oke, Basigi, Anikoto Nyorantala, Okasinsi Malikon.
Il faut le dire, le
Djatia. Tiens, la Djatia Betombouctou. En Kumbena, Ningam Bissimila Konyma. Biennalmi, Binake, Tombouctou, Sambafla, Animuanduru Banwatila. Nyoronda Minake, Fenduru Deka. Da, don, théâtre, ensemble instrumental, ani orchestre moderne, neka troupe la benendon
pour cette phase.
Burem ka ofe mbalo kila barado ulukumbe senatarata temene akumbaka ke opa mgo ka balo mara yorola akoni demetara kanyeshi nguwa bafla aleni keme anibiduru dema. Ni bara nisera kasira soro ala ni ONG tausa aleka wilika jo sababu kako kalifa dugu nyamoko ula. Taji ko faba konana na mgo chama koni betaji nyini na station ulu konana na ajate mine na kafoko kafarali faba konana kanko marabulu fana kono chama mbe ulu koni teka taji soro anyema. O watikili una jamana nyemoko koni bewilika jola wala saka sika jamana fantana ni belabo taji la Khalifa Goita.
Bamako bi araba sogoma mobilitigi ni mototigi do tumbe taji tala station na nga station woro foka se nega kaya kono tona ulutuma dayele kuchala region na taji soroli gela donime ola no kera sababu ye kurini roso marala taji songo ko yele segu ni mopti sera mako nyano uluwe munyu lere damadama yanuka taji soro nga unata ota dugu chamambe ino minumbeka taji usoro sternuna la sedo kona na kunu direction general du commerce de la consommation et de la concurrence aira kafo ko taji munumbe malila bibina kabe labolike nga ko sebe munumbe kanga nyanabo taji ukadi mauma ko barade besena ona srafe bamako kado ya siria ko lu stern chama de dutoye fabala kunu shufe
Studio Tamani ye fondation irondele ka barabolo ye malila ni urtele ka deme nyonyaye mi sengoroma donendo union européenne fe suisse royaume uni olu gouvernement ou fe ale ni coopération espagnole
Segu mara kono tarata do proje kura do baro kuro mukarli kera mungo nimbe kokoro madunike kanyeshi noko kuma kanyeshi kaba aleni maluma au koni dabora minkama kasika baradi mgo ba mgo nyoko ma shifina ka uchema uchema kime kime sarala biduru onadi muso lujurato uma aleni mamunu ulila kabo uka sigida wakono kasabu keela kanabalia ni proje nka lanyini kasika baloko ufana sabati segu komunitan aniduru abina se uludema toko da kime saba anibina ni wɔrɔ olu fana bena bɔ a nu ma san saba kɔnɔna na ni hakilina ye kɔni sigira sen ka ong amed fɛ a musaka be t'i jɔ fo sefawale miliyɔn kɛmɛ kɔnɔntɔn na a bɔra cagɛda min fɛ o ye fondasiyɔn masɛrkarde ye ale ni a dɛmɛbagaw ni ne be dansigi bi laselo la aw ni ce a ka kulomajɔ la